Bazamile bahlulekile kodwa mina ngisesemna
Nkulunkulu ngicela ungivulele ngicela ungivulele ngicela ungivulele 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 la mapu Ngulu ngulu ngele wa shizono zami Ngulu ngulu sasenga Noma ingeli plan Bazamile wa shule gile kota mina nisesenga Ungitegi zange tanga zami Toma zana ngele wa singwa mazami Yazi nyenzi la mapu Ngulu ngulu ngele wa shizono zami Ngulu ngulu sasenga Noma ingeli plan Bazamile wa shule gile kota mina nisesenga